Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umwuka unuka wacucumutse ikuzimu mu butaka bwasatuwe n'iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo ku buryo biteye impungenge cyane abaturage bo ku Gisenyi mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean-Baptiste Ndabananiye.
Mukamurenzi yabwiye Ijwi rya Amerika kuri uyu wa kabiri ko uwo mwuka wacucumutse mu nzu ye yangijwe n'umutingito mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri kandi ko ari ikibazo.
Bizamuka binuka, mbese urukumva bimeze nk'ibintu bimeze nk'ibividanje. Ndi kumva nifitiye n'ubwoba bwinshi cyane, no mu nzu kwinjiramo sindi kubasha kwinjiramo. Niko natwe turi kubitekereza ko bigomba kuduturikiraho.
Pi bibutsuhuze ni umukozi w'akagari ka Byahi ushinzwe imibereho myiza n'iterambere ry'ubukungu, yavuze kuri uyu wa kabiri ko hari abaturage bamubwiye ko bawumvise.
Mubona ganire nabo ariko bambwiraga ati bigisaduka ubona kotsi akanuka kanuko ndabagera muri batatu babimbwiye. Na nahoze ejo nandika ku mbuga ko byakabaye ngombwa ko wenda abajoroge baza bagakora ubushakashatsi, kuko umva bikubitemo hasi bitegita. Hari inzira zigeze muri eshanu zaturutse mu birunga zigakubita zikagerera mu murenge wa Gisenyi zikaturiza mu kivu.
Izo nzira ni mitutu yagiye isatura ubutaka hamwe n'ibiburiho aho iciye hose. Mukamurenzi yavuze ko umwe muri iyo mitutu ari wo wasatuye inkuta z'inzu ye kandi ko ari wo wacucumutsemo uwo mwuka. Ku isaha ya saa cyenda kuri uyu wa gatatu, Theophile Emmanuel nawe yatubwiye ko uyu mwuka uteye inkeke.
Impungenge zo zirahari kuko isaha ku isaha gishobora kuzamukira ahantu tutazi muri uyu mujyi wa Gisenyi.
Jafari Tubanambazi yasobanuye kuri uwa gatatu ko uwo munuko ari uw'igikoma kirukwa n'ikirunga kizwi nka maguma mu rurimi rw'Igifaransa, ko yawumvise kuri uyu wa kabiri mu mututu umutingito ukimara gukubitira muri uwo mututu. Avuga ko azi neza umunuko w'iki gikoma ko we na bagenzi be bawumviye igoma muri 2002 ubwo iki kirunga giheruka kuruka.
Ahantu hasadutse hari kuvamo umwuka uri kunuka neza neza nka wa mwuka wa cya gikoma cya maguma kirunga kiruka. Kuko ndabyibuka 2002 nigiri igoma niboneye maguma kuninuka ndakuzi ko byazagana nabirebaga maguma iza gake, ariko nta kintu kitangira. Ndibuka icyo gihe ari etage biri imbere yawe, tuvuga ati reka turebe iriya etage ko biragenda. Igera kuri etage isa nkaho ihagaze, hashize umwanya tubonera yizengurutse. Mu masegonda make ya etaje yayisigwa yose, etaje turayibura ahita haba plan. Haringaniye neza nk'ahantu hatigeze inzu. Hari mugenzi wanjye uba muri Congo, namweretse ukuntu iwacu bimeze, ahita anyoherereza ko ibyo iwabo byagenze. Ndaravuga ati murebye nabi aho hantu hashobora kuvamo umuriro.
Tubanambazi yavuze ko nta kintu na kimwe gishobora guhagarika iki gikoma. Ibi bishimangirwa n'impuguke mu by'amabuye y'agaciro n'ubuzima bwo mu nda y'isi, mine na geoloji, Digne Rwabuhungu yo buri shuri rya mine na geoloji muri kaminuza y'u Rwanda, ashingiye ku bushyuhe bw'iki gikoma.
Nta gishobora kuresisting icyuma n'ikirunga kiba gifite umuriro mwinshi cyane. Temperature ibiri hejuru cyane, hejuru y'igihumbi, ariko bitagera mu bihumbi bibiri. Ni igihumbi 200, igihumbi 170. Nk'ikishize nicyo bashoboye gupima, cyari igihumbi 250 ubushize muri 2002. Uyu mwaka icyasohotse nawe uragipima.
Ikitarapimwa ngo hamenyekane ubushyuhe temperature ni igikoma ikirunga cya Nyiragongo cyarutse mu mpera z'icyumweru gishize. Rwabuhunga avuze ko ubushyuhe bw'icyo gikoma muri 2002 bwari 250. Izo ni degre Celsius. Amazi yatuye yabize agira degre Celsius 100. Alain Joseph Ntenge ni umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe mine, peteroli na gazi, ashinzwe ubushakashatsi ku buzima bwo mu nda y'isi. Kuri ubu ari mu bushakashatsi kuri iri ruka ry'ikirunga cya Nyiragongo. Yabwiye Ijwi ry'Amerika ku mugoroba kuri uyu wa gatatu k'uwo mwuka utabayeho kandi ko nta n'ikimenyetso na kimwe gihari kigaragaza ko umujyi wa Gisenyi uri mu kaga.
Imitutu yose ihari, nta n'umwe ushobora kuba wagira icyo kibazo. Iyi mitingito irakubita duhari, umunini wakubise ejo ariho duhagaze. Icyo kibazo ntagihari rwose. Muhumurize abaturage ko nta kibazo kiragaragara cy'imyuka isohokamo. Iyo hacyaduka umututu hashobora kuvamo akantu k'akavumbi bisanzwe. Umuturage kubera n'icyo gihunga afite kibibaya akabyita yuko ari umwuka usohotse kandi wenda ari ivumbi. Ariko ubundi icyo tuzi y'ibirunga birutse koko harimo amagaze cyane cyane hasufre, ariko ntabwo numva ko hano harimo uburyo byapfa gushoboka.
Ariko biramutse byashoboka cyaba ari ikibazo.
Icyo gihe cyaba ari ikibazo.
Ntenge anavuga ko ntaho umwuka wa metani wo mu kiyaga cya Kivu wahurira n'igikoma cy'ikirunga na kimwe ko ntawe ukwiye kugira impungenge ku ibyabaye mu kiyaga cya Nyosi muri Kamerune mu 1986 byaba mu cyakivu. Umwuka wari muri Nyosi waraturitse uhitana abantu barenga 740,000 n'amatungo 3,500. Jean Baptiste Ndabananiye, Ijwi rya Amerika, i Rubavu.
Tukiri muri Rubavu kandi usibye uriya mwukunuka Jean Baptiste Ndabananiye amaze kutubwira, imitingito y'isi myinshi iteye impungenge nanone abaturage nyuma y'iruka rya Nyiragongo. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Benjamin Makombe utuye mu Ibereshi mu mujyi wa Gisenyi, amubaza uko byari byifashe mu ijoro ryakeye.
Kugeza kuri uwo munota mitingi isa nkaho yagabanyutse kujya yakomeje igiza wenda nka nyuma y'isaha imwe, isaha ebyiri, ariko guhera nka saa cyenda z'amanywa nta mitingi itongeye kugaragara kugeza kuri uwo munota.
Abantu bameze bate?
Hari abagiye bahungabana kubera nk'amazu yagiye azamo ibifate, hari abagiye bagira ubwoba bw'umutingito bakajya gusasa hanze kubera kuvuga kitingi ishobora kumugwaho. Hari inzu zagiye zangirika n'izagiye zicikamo ibice ku buryo yin inzu ushobora gusanga igice kimwe icyo hirya byatandukanye cyane ku buryo bari mu mwanya ungana wenda nka santimetero nk'eshatu. Hari imihanda yagize yacitsemo ku buryo banayifunze ku buryo umuntu adashobora kuhanyura, ariko urebye ibindi activite amaduka ari gukora, amasoko arafunguye.
Wareba se aho mu Ibereshi uvuze uri haratuwe cyane ku buryo burambuye, hari abantu benshi, amazu ni menshi, nta bantu babiguyemo?
Urebye nta bantu byiza bigwamo kuko ibyagiye biva bagiye babwirwa bakamenyeshwa uburyo bagomba kubyitwaramo. Ibyagiye biva byagiye bikaba ku manywa y'ihangu, ari naho nyine byabaye habayeho no guhita bavuga ati no nk'umuhanda bahita ahangaha hagize indi modoka ishobora kwanyura ashobora kubimanuka bakawufunga hakiri kare. Nk'umurongo wacitse uva haruguru wafashe igice kinini uhereye aho nkubwira
wamanutse
irindi ugera agana ku bitaro, ari niwo waciyemo usaturamo ibitaro umanukanye n'umurongo umwe wahererekanyije kuva haruguru umanuka ugepfo ku bantu bashobora kuba bahazi ni nka kilometero imwe.
Ako gace uvuga ndakabona, ni ukuvuga se ko ibitaro byakomeje gukora nk'uko bisanzwe?
Ibitaro hari departement zakomeje gukora, ariko hari n'izindi zitakoze kuba ko byabaye nk'uko abantu babimurira mu bitaro biri ruguru biri mu zindi nce zegereye Rubavu.
None muri iri joro se nk'abaturage aho muri kumwe hafi aho, ni ukuvuga ko abenshi baraye hanze?
Abenshi baraye hanze kandi no muri iri joro turongera kurara hanze kuba ko ntabwo twizeye ko tutaramenya neza ko bimeze. Buriya umutingito nicyo kibazo gikomeye, ntabwo uteguza kandi umutekano w'umuntu niwo ugomba kwiteganyiriza. Ubwo ni ukurara hanze kugeza igihe tuzumva habonetse gahenge cyangwa duhawe amakuru avuga ko ibintu byakemutse.
Umunuko w'ibyuka byatewe n'amakuru yavuye mu kirunga bimeze gute ubu?
Urebye ahangaha ntabwo bikigeraho, keretse wenda urebye abantu begereye ku bice byegeranye n'umupaka, niwo wenda ushobora kukubwira ko nta makuru mbifiteho cyane kuko njye ndi kure y'umupaka neza.
Ndagushimiye cyane ku bisobanuro duhaye aho muri Rubavu.
Uyu rero yari Makombe Benjamin waganiraga na Etienne Karekezi ku mitingito yugarije abaturage ba Rubavu nyuma y'iruka rya Nyiragongo.